Chipaga again. Tunaza upya sasa. Yeah. Chill.
Chipaga on the beat.
Amekuwa nesi. Homa ya mapenzi sijiwezi. Dunia nyepesi. Boto wakuni so I guess. I enjoy love. Ananipa love, ananipa down. Woman, I feel like a paralyzed. Now I realize what you mean to me. That's ngurato petena. Machozi anitoke tena. Life is a game of give and take. She miss me every time. She miss me. She need me every time. She need me. She miss me every time. She miss me. She need me every time. She need me. Potok ni maumivu hapa nilipo afadhali afueni angala udali ulinibeba nilipoanguka kweli mapenzi fimbo ya Musa afadhali angala udali Mungu kanipa kufanana naye tabia nafanana naye si ajabu nikiwa na yeye. Mungu kanipa kufanana naye, tabia nafanana naye, si ajabu nikiwa na yeye. Oh my love, woman, I feel like a paralyzed. Now I realize what you mean to me. Start sungura tope tena, machozi yanitoke tena. Life is a game of give and take. She miss me every time. She miss me. She need me every time. She need me. She miss me every time. She miss me. She need me every time. She need me. Look at me. Look what they made me. Stability.
Chipaka on the beats.